mwaise wakasela ngono mwana simula banako ngokugisa omwana kyalinga nange kyendi wala namusubiza nti ndita era nemutwala nampa obweyamu nti sebo ndikulinda kamubeye kuba kakabe amayengo kabube obwavu kabibe bisibo bitya buli kaseera ndotanga eriyakutawanya nga nawe gyoli obirowoozako olwo musajja mama alindadinatwala omanyi nakulinda dda era nga nfayo akaseera kabadde kawamu nga manyi bakutwala saba nkikugambe kano kenzize kutwala amazima nsuubiza tikofunye nze kiwete sirimba kuba tugenda nakuba mu mirembe oli muwala mulungi osaana na birungi mama obeere bulungi bwekisana kwerengera maaso oliko lufiri lunzita lengera kaseko seka bwotyo omusana guyake we buliwo omwenya oleta emirembe mama omuwala muwanvu wanvu mulungi wakatyaketyake anyirira akira Oh.